Bananga batamanyi tusi Obuna kunange wendi mubungi Yagara kuruno tule wagumuto nyega Zindyo kensumrule byange Kabozi kange nange wenka sokera wabuze Abasajja nange banemyo kuyiga Ojana musima bambi nora kekwano Omusajja mama tabifake ebyo Bofuna olubuto bera mukabitola bwa Na yeno nange byenda byembira bi Bambi dala nali mwerere bwe yere yere na yenyabo obutamanya ntuku Mukama Katonda chikiriza ne nkituuka ku somero nesa magazine angene nemwa nonye yo musajja fumbirwe ko nangenze mpitwe ko no muchara mamu makwa banda biro musajja okufumbirwa zene sala magazine mugana ani nayo wango wingso bambi ngoli omwana mwagala nyo azira kumayike nga mubita wali na butamanya singa kati ndi mupya mugenye wasana fawo butalaga awono wenfunira yo rubuto nango wingso Rumbo nyabo nyezanze Muli mpulira nenyidwa Kubawe netula konkaba Bambi dala nari mwerere Na yenyabo butamanya ntuku Mukama Katonda chikiriza nengituka ku Katonda wakuwa mwana no mzara Sirimba vanango mweba zango Gendanga mnyumba ya mukama no fukamira Neweba zentu kuzo isemu Katinze nera likirira Sima njiga noruto vanange nduwa hula Katioruto luisemu tata Ayamu za nyiniruo Choka wasajja mwesabu vivyo Naze mbiteke dewa lele biangambo Kubawe netula konkaba Bambi dala nari mwerere Na yenyabo utamanya ntuko Mukama Katonda chikiriza nengituka ku Waburo kusenga chenda bito, musajja mwendo olezo kwega n'olubuto. Mazimo mwana mbadde mwagala na yeze we bitu sekatya tuse wanyira. Kuba nasoka nensugombiza, anje ya kalufu n'omumanyi bwatinka. Enjo ye birungi nabireta, na yenna ku nkomero nyabo ne yefula. Kole ntya bannange n'emmere tekyalika, ebirowoozo bingi maama bye nnina. Ebyali ebyababirika kati bidasanze Mukama yandinyambye n'emponi nkibambulira Sobyo byali bya butamanya tata n'ensobya Yenga banga kye nakusobya kye kinandikuwadde ebbaluwa eyeetonda Bainda bawulira abawa maraba chaya bato mwena mukomye mikwane jenkuputu fana yo masaje fumbiwe ko nawe kwa itwe bono muchara mama womaka kuboru buto rungonya bonye sase muri mpulira nenyedwa bamwene tula konka
www.mp3ugandanmusic.com